masomero gatera okugula olusoma olutandikawo mwaka olunaku olw'enkya abali mu by'entambula basabye abazadde n'abayizi okwettanira ebifo byokka ebisima mu mmotoka mu bifo ebitongole sobose okubataasa abakulupya. Ekino kigatta abavuga takisi mu Uganda, Uganda Federation of Taxi Operators, kigamba nti embeera eyakayisanyo ak'ebidduka ereetera entambula okukaluba wakati mujjuzo mbifeetikirwamu abasaabaze olwakulupya n'okwesa omukisa guno okubuzaabuza abayita. Ayogera ekibiina kino Moses Birungi Mawejje asabye abazadde n'okusinga abazadde n'abayizi behenda ebifo bimanyiddwa okusimamu ebintu basobode so okukolagana abo bokka abavunaanyizibwa era bamanyiddwako obubona obuddo mu kuddukanya omulimu gw'entambula eyatta.